ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Angibingelele, ngithokoze, ngikwamukele futhi engosini yethu e-fresh. NginguSibonelo BT Ngema, ongumlomo kaBenedict Dimet we-Christianity Words. Kunokuthile uma kuwukuthi kusuke kuwusuku izulu elisuke lilihle, licwathile, sisihle isibhakabhaka, libalele kamnandi, khonutho okulwenzayo emoyeni wakho. Usuke kuyibuza ukuthi kungani lokho? Kungani sixolela ukubalela kwelanga kunemvula? Umoya ofudumele kamnandi, kunohezane lomoya wamakhaza? Enye izinto kubantu abayibukayo uma bethengisiza kumbe indlu, babuka ukukhanya kahle kwelanga ukuthi le ndawo kumbe la bazokwakha khona inxiwa labo kungabi semgodini. Akekho ofuna ukusitheka. Sasesidlweni nonkosikazi nabanye abangani bethu. Useyasixoxela ke lo munye umngani wethu ukuthi unina usuka kuleli kamero aye kuleli, asuke kuleli aye kuleli ya. Ehambe efuna ukuhlala la ilanga elikhona ngakhona la kunokukhanya, kukhanya kahle. Kungani sixolela ukukhanya? Angazi, kodwa sixolela khona. Nembala, osukwini osukela imbozile kunesivunguvungu, lokhu kukhanya ma kungavela licwathe kahle izulu kuyoba kuhle. Akunjalo? Ngokweqiniso ikhona kanye uJesu akuzela la emhlabeni. NgokaJohane 1 verse 14, ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu, sabona inkazimulo yakhe, inkazimulo njengoyozelwedwa kuyise, egcwele umusa neqiniso. UJohane umchaza uJesu njengolizwi, ebese lesiGriki lithi logos. UNkulunkulu ekhuluma kithi eveza inkazimulo yakhe ngokwesigubo somuntu, yona neyinqotho inkazimulo kaNkulunkulu, ukukhanya okukhazimulayo okuhle nomhlaba ongeke waba namazwi okukuchaza. UJesu weza ukuze mina nawe sibone inkazimulo yakhe, inkazimulo kaBaba ngendodana yakhe kuphela, igcwele umusa neqiniso. Ukuyithola devotion efresh suku zonke, sithumele iWhatsApp kunombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.